President Museveni akalatidde abantu b'e Lwampala bakomye okusanyawo entobazi ng'agamba nti entobazi zino zijja kuba za nkizo nnyo mu nteekateeka y'okufukirira ebirime mu biseera ebijja mu kitundu kino ekinayamba okutumbula ebyobulimi naddala mu bitundu bino. Bino Museveni abyogeredde mu lukungaana lwakubye ku kisaawe kya Bugyaga mu disitulikiti y'e Lwampala. Mu kaweefube gwaliko ow'okumatiza bannayuganda baddemu bamwesige mu kalulu akajja ayongera okutwala eggwanga lino mu maaso. Museveni ategeezezza nti amazzi mu disitulikiti eno gatuuka mu bitundu nsanvu mu kimu ku buli kikumi kale nga waliwo obwetaavu oba okuteekawo enkola ez'okufukirira ebirime zibunyisibwe mu bitundu ebitalina mazzi naddala eby'ensozi. Ono kati bw'ate asabye abaayo okukuuma obulungi entobazi zino era bakomye okuzisaanyaawo ky'agambye nti kijja kusobozesa enteekateeka y'okuzimba enkola ez'okufukirira ebirime olw'amazzi gatere gatuusibwa mu nsozi.